Kitambo nilikuwa na shangaa, wanamomba Mungu yupi huyo, wanamomba Mungu yupi. Milango nilipisha kakata,
okay.
Nilibaki na huzuni moyoni.
True.
Nilibaki na huzuni.
Niki count your miracle song itakuwa lingala length na powerful God bado wanapinga na strength. Ukani seti main field wao wanapiga na bench. Session away na ni kwako nitavent. They became my homies o corridors a Kenyatta. Praying for years vile miracle angepata. Unknowingly I mean saina fahamu. From the lift na sisei dunafadamu. Namu nilifilka kisanamu ya gigs kila weekend. Ganji na depend wakini die mina die when. Nili smile vile na blend. Destined to walk hebu toka kwa you bed.
Hata nishi dia zile napitia. Hata nishi dia. Hata nishi dia. Hata nipika nia vita vya dunia. Hata nishi dia.
Shows up when you least expect it. This is my story. Bearer of good news, you just missed your peace. A child to this world to taongeza list. Besi nangipa za crochet colored. Akukwa na movement na pulse pay me colors. Plus, doctor da different view. Tiazika wa mob na breadzika wa few. Me na nana we just lost a kid. Few months in took a course of peace. Nisha give up on you, are you giving up on me? Baraka kwa wengine ukaniwacha lonely. I was told atuta come to. Vua kadazi kapita sa ume come through.
Hata nishi dia zile napitia. Hata nishi dia. Hata nishi dia. Hata nipika nia vita vya dunia. Hata nishindia.
All in all, I still believe in God. I still believe in God. When things get tough, He's there for me. When there is no love, He takes care of me. All in all, I still believe in God. I still believe in God. When things get tough, He's there for me. When there's no love, He takes care of me.
Hata nishindia. Napitia. Hata nishindia. Hata nishindia. Hata nipika nia vita vya dunia. Hata nishindia. Hata nishindia zile napitia. Hata nishindia. Hata nishindia.
All in all, I still believe in God. I still believe in God. When things get tough, He's there for me. When there's no love, He takes care of me. All in all, I still believe in God. I still believe in God. When things get tough.